Exclusive from Zambia Music Hits.com.
That's it. Me can't go mirage in my whiskey. Bismack, baby. Your man is just pop siasi. Pumu ya duri kirangani maja na ficha na ikira. Onankuwa ni ukari utai kirangani picha magero ya baibisha. Kaya ni chani na karipisa. Brass na jufika na nificha. Ina nisemu na bakarifa. Masrae queen ya nilirira. Mafans diva na boze baziba. Femu ni chira bombe kauziba. Sunga ni chinge, sunga ni chinje. Wamisa biti soba ngafisie. Musa mafans lebo izibika. Ise na bobisi kwa salopita. Sichi marira chikali bofika. Ukati zonda chikuji rasista. Hello ya ficha chite gabiza. Aritayo kwa ratimu imbira. Manyimbo diva stiza kazima. Beneva zonda bose ni vozira. Nili na dream yonya mula gami. Jie vena hivi vena nichita. Cash flow yamba na kuniinisa. Magero ndiye yama ni imika. Pena inenezu yamba kuimba nezo ziba ndiye be umza punzirira. Alo mwapiba na pamu masinga. Ni bapa hila kumwazi na leader. Ise ni devo si levo yo chimpia. Na peta fika stika mbazina. Jima wafaya izibi kakare. Tilipe shkwira na tumayo bari. Vachibereshi magero vangari. Vazaka biriva chikawa yuzinga. Mouth blow.
Pana waenika ya flute ya siu. Hip Nation. Digo. The most renowned life nation ileta ni peni tema lapati ni wateneke fani pesi kuhudu ni tenike osipompanga pwele isa kupanika shimatikanga kulangana ni wangati tapanga bena bapo ntoka kola mushanga sine baona zeri kuklu yanga back to business ni pondemo kwendo sinire kupalo na pwela kumeno notisa jichikia mfakingo meno kwa pusa timenya no kuchola meno facing zeni sina toka pona paya hii ni saifa ni libetu tawa ni kulitia pafupi futu notaba itigo ni chipondo tesuza paya atetigo aslun the game munga striker pa Manchester I declare I am the king buga pop Bina Manchester Siniko ndaka kelo nima konda kopa chestia Etiko ndia futako country white ya pa chestia
Why should I be ni wali munga nisa kila pepa Elo nishi kukata o I do ni kupepa Tumaiche over kutia nipangile great day Etiko wato kapo basala bana vizwezwe The most we know na mdiani
7 Sound Music
Mizimbila ka giant musaifa munga cheni ban Top of the game awa basala ni van Zina slag babiti sinisebana ni bangati bebali musaifa still sivakwana My flows are too deep munga manda ya waka unda Nili munga ni stivo ni peze kapa mtunda Fly mumamba blessed gani kankunda Paliponse pena pita slag ndiye zina bapunda Na basi ya kumbuyo munga ndine matete Sio tikafwisa wa masala bali tete mweti juvi la malimes Munga ni macheke olo unga fwise buwan slag de timpete Malimes yena tunyo vyasi ya wapasa mpepo Wayamba kututuma munga tia wapoka depo Yewa chosa siali straight wada bayatu yali stable Sio malimes ni diva ngapa ya suja tape With them boys osa yesa na kulinga ni za level gone
Times of club for my level zoseje Yeah, tell me, Kaiton, yeah, okay. I'm great, kuchila levo ya bakalu, the back and head, kuchila levo ya magalu, kuluwanga, mamuna nyumba, big brother house, hetia ni mbeba, mfeseta osonda ni mouse, don't be thrown, osankalo taika, manga motoka, iwe na kwa sameta for taika, kusefa I'm ready, I'm always bloody color, Osa zanka black and yopa is a bad color Pita pana soma, soma choma baku choma Swaga pana koma, bada mukoma baku roma Benzo mfuno kala champu, bagani za tiri dampu Mamamba jumpa high jump, welcome kuma kampu Chisa seko mother, metaphor once, bato doma Langaza langiza mother, kuflow once, basho shoma I'm too shy for the love, cause indine savu I love you, love for real sympathy I have you, mutima na faka mo love, love ya madam
Yeah. Emergency. Fredo Vela. Yeah. Nidabwa kuno nilimusaifa mulibanike. Balibema peks batileka nibayanike mapanike. Waziziba che ati nibanike. Petala panchikulile no need na vabanike ni muaiche. Nafakamo vesi mulibaiche. Bativa ni feature so na yo iliche Emergency flat door na bully kila na footy Then baka mvela vesi wazafuna kalipitia Musaifa wana ulesi nikapaya ni maulesi Siniza paya just in case Kylie Bonse bapunda Messi King Flute alipapiti Dheni marapa kuno ni mento Shaina masoni mazoku seti kapiti Abadila photo vesi nshaina ngani kaplonto ah. Gani kaplonto yeah. Kupaya neo muntu wange agani zapo Lo infa face to face iti na tent kanapo Infa sinafele pafupi infa inafela fa Ningo tunya shet ya get so mukama nfafa
Lovely Bobby The European Oafs La Mamu Dopest 7-Wave Music Le Khalifa Keves wakambia tini na kalipa European officers apa yomu musaifa ufuna kunipisha Chosa chiveleshi nilapa muchinyanda ineno tichingeleshi kweli choka Huku ni chilinga na waji Tumala patuanu na nyamu langani gym na wavalila mabaz Mugemdine wakanso Nikafaka vikali woitasha no kaso kweni choka uku Hati kuliva malevos Dine nitwa safaya yene ishoka matevos Nafaka vest na bola ya drum Imamuli popular FB na Instagram Muna salila Huku nabusha chimbiri mbiri Ndosa nikafaka vest Fatasha na wena miri kweni choka kulizi Imamupanga tongo Afrika Cup winning munga ndine Chris Katongo Muna paya kujala miri ni pasile knife
DWD Yeah Wapaisa uso wapaisa kona nyoko sunga pala ni sema taxi na vimafuso Aba ni magrasopa marapazi ni mantete Dine kada kwanu ni zabwela na machete Dine amfuso ujani lichena ntepe Baliche kumbuli obango punda tiba chepe Lina baka pufulu fulu monga matete Mtamanga pabit monga samuo matete Aba ni vana vanga ni sambika ngaba pusaka Dine chikari baka pusa ni mabajaka Dine mukango siva esa na kupusaka Gene samu chila heta chendi wa popika Toka manzi monga ni kupompi Nicha gospel monga lapa ndine pompi Baba marapa ni mapupi soba kazi diama bonzo Nchoka pa masa sasa superstar Mr. Bones Mafuno ni kata ni nansengo na mahozi Yo
Scott J Malevos Tuza kamvira kuti papiti na chepa Woni konga kumbuyo ya mitira wa petika Kaiva niziva kuti nieni vachira Vagaiva fpange irondishi ni vosira Ni vasaza, ni vafana, vafuna kupeshana Mwakamba mfuna safanza kudyaka ni mukama Mavese na lemba hapa manje ni okwana Agai pa bro oma funa te kupanda Tumza kanigwira muzasara munganga Muzara mapisha, nela ni vatisa Marapa vena ngovari na tumapati bieli Tumza kanigwira angatito mwanjeli Nikapena bati nza kuponya mvileji Ndine skati nza kujua pakati Mavese mwalemba na ashindili la pansi Obwela kuno afunika alibadi Toka nina panja mungale na magadi
Imakamba mfuna sefa na kudiani munga teika Skati J
7 Sound Music
Download more music on ZambianMusicHits.com